CK Music promos that
exclusive. Oh, yeah. Records.
It's me. J-A-Y-M-E-Y-J, me. Another one. I wonder what happened in this way. Because me now have no way. What happened is to me now is too much. Even people can think of one more. Is it because of no money? I can't find someone to marry. I sit down myself, feel sorry. Without their friend, life is born. Another baby girl fund is gone. Bana enda kutara bazimia na phone. Bana zimia phone. Bazimia phone. Bana zimia na phone. Bazimia phone. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinda na mano. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinda na mano. Baby
CKMusicPromos.com.
I wonder why they live and go like this. I will always ask myself, Ushanish. I try to search why sin is the answer. Even in my friends, in a man, you so why. Is it because that I'm very short? Maybe it's because I'm very humble. So many questions I carry my heart. Although it's broken in pieces. My sweet baby, she's waving at me. Banafika pakona, bachinjana simu. Bachinjana simu. Bana chinja simu. Bachinja na simu. Bachinja na simu. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinja na mano. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinja na mano. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinja na mano. Amisi nsekoshi la tuwale seka fiakale. Na imwe mwaya na futi na imwe mwaisha ine. Mwachinja na mano.
On the deck.
Exactly.